ngile sokudalela izintsha sami sizogibela mangabagwala uzosilandela sibikelela ngalendlela noma ngaza nihlangene nibutho niphelele kasifanele ukuhlanyisa kuzophela emolahlile sokudalela izintsha sami sizogibela mangabagwala uzosilandela sibikelela ngalendlela noma ngaza nihlangene nibutho niphelele kasifanele ukuhlanyisa kuzophela. I'm from West Rand, the rough side of the kid. The neighbors stand at the fences as if they're taking the photos. The people never give up. Vukekuseni silala lelotho, that's a motto. Asathibu phandu bitwa kasthotho. Melungeni round dry njengevilile motho. Sibuye sijimile sithatha abantwana sambe sodlala umnotho. Sinona sibele imikhaba bonomona basibize nebotho kodwa ngeke balunge. Yeka, this is the proto West Rand, my home. Yebo, ikhaya lami laphithe levers isigqakile ukudlula amasosha kwi-army. Everyday igcwele pain ne-strain, ayikho again, we remain insane. Ngeke sishintshe kule fast lane, no matter ukuthi impilo ibheda kugcwele imeda nalesi sigqoke i-leather noma kushisa i-weather. Nabantwana basekhasa ngeke ubatshele nge-cheddar, bakuthele isari salingqulu kuphele nama-feather. Molahlile sokudalela izintsha sami sizogibela mangabagwala uzosilandela sibikelela ngalendlela noma ngaza nihlangene nibutho niphelele kasifanele ukuhlanyisa kuzophela. Emolahlile sokudalela izintsha sami sizogibela mangabagwala uzosilandela sibikelela ngalendlela noma ngaza nihlangene nibutho niphelele kasifanele ukuhlanyisa kuzophela. Akwana tukwana igcwele ngentshisa siphathathi cover bolova bazokubitshisa nqanumani uchiftela esayidini mokuqhiqhiza ngoba bonke abakini bazozwa amehla badikiza. Siphatha amadola ngangobugebengu futhi siyaphanda sibheme indanda kehle inqaza ubonesela ne-anda ngoba sibula amadlada wamangamla sifaka amakhanda vele thina sasidalela futhi sisenzela umathanda wena uphusha ipassion thina hlanya with no restriction with the type of guys that don't abantwana ngenkane passion if you question our action sophendula city fashion bompe ngezayoni Saturday ungene eshin. Molahlile sokudalela izintsha sami sizogibela mangabagwala uzosilandela sibikelela ngalendlela noma ngaza nihlangene nibutho niphelele kasifanele ukuhlanyisa kuzophela. Emolahlile sokudalela izintsha sami sizogibela mangabagwala uzosilandela sibikelela ngalendlela noma ngaza nihlangene nibutho niphelele kasifanele ukuhlanyisa kuzophela. Molahlile sokudalela izintsha sami sizogibela mangabagwala uzosilandela sibikelela ngalendlela noma ngaza nihlangene nibutho niphelele kasifanele ukuhlanyisa kuzophela. Emolahlile sokudalela izintsha sami sizogibela mangabagwala uzosilandela sibikelela ngalendlela noma ngaza nihlangene nibutho niphelele kasifanele ukuhlanyisa kuzophela. Molahlile sokudalela izintsha sami sizogibela mangabagwala uzosilandela sibikelela ngalendlela noma ngaza nihlangene nibutho niphelele kasifanele ukuhlanyisa kuzophela.